tete na kayuchi yuchi kubaye mugenya tazunza njuchi nize we mulavira mugambe wenti nta I love you to baby mulinze na mwesunze yagala kudamu kumulava mulinze na mwesunze yangambia sangi wano mulinze na mwesunze yagala kudamu kumulava mulinze na mwesunze
Kukuleva Mazuma wate ndi kubunke nkinga ntite